Atati athu akumwamba, ine ndikufuna kuti ndifotokoze ngati ine ndingakhoze mawawuno momwe mu mtima mwanga ine ndikumverera kwa mmodzi woyeretsetsa pa oyera bwera pansi ku dziko lapansi ndikudzawombola wochimwa monga ine mwini. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti atumiki awa omwe alipo tsopano akhoza kumverera mwanjira yomweyo, kuti zinali mwachisomo chanu kuti ife tapangidwa kukhala atumiki apangano ili limene inu malipereka ndi mtundu wakugwa wa Adamu. Ndipo ife tili pano mawawuno Atate osonkhana osati kwa cholinga china koma kuti tidziwe ndi kuphunzira kuti tidziwe kani chifuniro cha Mulungu ndi chimene ife tiyenera kuchichita kuti timupange Khristu kukhala weniweni kwa anthu ambado uno, podziwa motsimikiza kuti mu tsiku la chiweruzo ife tidzabweretsedwa maso ndi maso ndi mbado uno. Ndipo pokhala atumiki ife tidzakhala tili oweruza ndi anthu omwe ife tayankhula nawo ndi cholinga chawo kwa mawu omwe ife tikuwabweretsera iwo tidzatsimikizira kupita kwawo kwamuyaya. Zotero Ambuye, mu tsiku limenelo ife tidzakhala woweruza kapena otsutsa mʼbado umene ife tinalalikira kwa iwo. Atate Mulungu, chonde kutiyolera mu dzina la Yesu, musatilole ife tinene mawu amodzi amene akanati akhale olakwika, koma mutalola ife tikhale ndi mitima yodzipereka ndi malingaliro otsekuka kuti ife tikhoze kumalandira zinthu zomwe zili zanu, kuti ife tikhoze kupita kunja mu malo athu osiyana a ntchito likatha lero ndi kukakhala nazo zida mwabwino chifukwa cha kusonkhana kwathu ndi inu mmawa uno. Bwerekani za Ambuye, kodi inu simubwera ndikudzakhala wotiyankhulira wathu ndi makutu athu ndi lilime lathu ndi maganizo athu. Mulole kusinthasintha kwa mtima wanga maganizo a malingaliro anga zonse zomwe zili mkati mwa ine ndi mkati mwa abale anga awa ndi alongo. Mulole izo zikhale zolandiridwa pamaso pano Ambuye, kuti ife tikhoze kukhala otsanzidwa kwambiri ndi opatsidwa nyese ndi mzimu wanu wa kukhalapo kwanu pano, kuti chipinda chikanakhala chipinda osati mochuluka kwambiri nyumba yomwe ife takhalamo, koma nyumba yomwe ife tili kukhalamo ikhale palimodzi mtambo wa ulemerero wa Mulungu, kuti tikhoze kuchoka pano mmawa uno odzazidwa kwambiri ndi mzimu woyera, kuti ife tikakhoze kukhala otsimikiza mochuluka kuposa kale lonse kumoyo, kuti tikatengere uthenga kwa mbado wokufa womwe ife tili kukhalamo. Imveni ife Ambuye, ndipo muyankhule kwa ife kupyolera mu mawu anu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la mwana wanu ndi mpulumusi wathu Yesu Khristu. Amen. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge mmawa uno gawo la lemba lopezeka mu masalimo, salimo la 105. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kagawo kokha. Amene mumasunga kuwerenga kwa malemba uku, ine ndikuona ochuluka iwo, ndipo pokhala kuti ndife atumiki ndi wena otero, ndi zabwino kuti ndiwerenge mawu. Ndipo tsopano kodi ndi nthawi yanji yomwe iwo amakonda kuchoka? Pafupi 12 o'clock. Muti chani zikomo ine.
Psalms 105.
Masalimo 105. Oh, perekani mayamiko kwa Yehova, itanirani pa dzina lake, tumikani zochita zake pakati pa wanthu. Imbirani kwa iye, imbani masalimo kwa iye.
Talk ye of yangulani all inu, his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of them rejoice and seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek the Lord and his face evermore. Remember his marvelous works that he has done. His wonders and the judgments of his mouth. O inu mbewu ya Abrahamu, antso ake, inu ana Yakobo, osankhidwa ake,
iye ndi Yehova Mulungu wathu,
All the
earth.
He has remembered his covenant forever. The words which he commanded to it a thousand generations, which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac. And confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, saying unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. When they were but a few men in number, yea, very few and strangers in it. When they went from one nation to another and from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Yea, he reproved kings for their sake, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm.
May
the Lord bless the reading of his words.
I have a few scriptures written out here somewhere that I was going to refer to, perhaps along the road.
I wonder today who's going to be the next president. The election is coming up. Who's going to be president this next term? What if I knew? There's only one that does know, and that's God. And what if God would reveal to me who's going to be the next president? And I stood here in Phoenix and made a prediction that such and such a man would be the next president of the United States. And they would place that in papers and so forth, and I would hit it right on the dot.
Padondo,
izo zikanakhala
ziri zangwiro. Ndipo izo zikanakhala kuti zonse zomwe ine zinanena zomwe zikanafika pochitika. Koma izo zikanati zichitire ubwino wanji. Zaubwino wanji zomuli monse ngati ine. Ngati ine ndikanati ndichite chinthu choterocho. Mapepala akanati alengeze izo. Ndipo izo zikanati zipite kunja mwina mwake ngati munthu ameneyo akanati apange kuneneratu koteroko. Ndipo izo nkukhala zoona. Mapepala onse ndi magazina akanati alengeze pa izo. Koma inu mukudziwa kuti Mulungu samachita zinthu monga chonchi. Mulungu samagwirisa ntchito mphamvu zake ndi mphatso zake kwa zopusa.
Iyakhala president aliyense iye azakhala president.
Ndipo kudziwa tsopano yemwe ati akhale president sizikanati zitithandize ife COVID limodzi. Izo sizikanati zitichitire ife chituswa chimodzi cha ubwino kudziwa yemwe akanati akhale president.
So after God doesn't do those things like that. And then if I made such a prediction as that, then it come to pass, and then the papers come out, and then the magazines, then it would be to my glory. People say, what a great prophet Branham is.
Yemwe Branham ali.
He told us long before it happened just who would be president. And that would be to my glory. But God doesn't want, he's not interested in working things to my glory. Arthur, you're an angel's glory. He's interested in working things to his glory. Something that will profit.
Like Paul Paulo said, if we speak with tongues and do not have an interpreter,
what good does it do? We only glory ourselves. And that's our enemy, that's coming out of the line for God. God wants to be edified himself. And we are not up to seek self-edification, but to edify God with all that we do. So therefore, I believe this morning that I have
yomwe akanati adzakhale ali ndi ndendende pamene iye akanati adzasankhidwe iwo ndi mavoti angati akanati adzapambanire kapena kuperewera kapena chilichonse chomwe izo zikanati zikhale zili izo sizikanati zichita ubwino wakugunda kumodzi kuti uzinene izo zikanakhala zabwino kuti ine ndingozisunga izomwe abata ngati ine ndikanati ndizidziwe osati kuyesera kuzilengeza izo chifukwa pakanakhala pakanakhala chifukwa choti ine ndichitire izo chifukwa izo zidzakhala zili muli monse ndipo izo zimatipangisa ife kusiyana kochuluka chotero yemwe ati akhale president koma mulungu pamene iye agwiritsa ntchito mphaso zake iye amazigwiritsa izo ntchito kwa ulemerero wake womwe ndi kwa ulemerero wa anthu ake kwa ulemerero wa mpingo wake kwa kumangiriza kwa thupi la khristu ndi kwa ulemerero wa ufumu wa mulungu ndicho chifukwa iye amapereka zinthu izi mu mpingo wake kwa chomwe iye ali ndi aphunzitsi neneri evangeli azibudzi
They are for the edification of the church and for the glory of
wa mulungu mneneri siwoda zituluka ndikumasakanizana ndipo kuyesera kuitenga mphaso monga balamu anachitira ndikupanga chisokonezo kapena ndalama kutokera mu iyo kapena china chake ngati iye ali mneneri iye akuyenera kuti aziulula mulungu kwa mpingo ndikukhala kunja kwa zinthu za mdziko zonse ndizakwa ulemerero wa mulungu tsopano ife tili nazo ndipo ine ndikuganiza ndi chinthu chabwino kwa ife monga atumiki kuti tizisatira dongosolo lathu pamene ife tiona zinthu zotero mu dziko monga ife tikuziona lero ndipo ife tili ndi dongosolo lochokera kwa mulungu ndilo la kuzindikira mizimu kuyesa mzimu ine ndikukhulupirira kuti ilo liphunziro lalikulu kwambiri la kwa mpingo lero ndiko kuti tiziuyesa mzimu wa chilichonse kukhala nako kuzindikira kwa mzimu ine sindikuganiza kuti ife tiyenera konse mwanjira iliyonse kuyesera konse kumuweruza munthu ndi chipembedzo chimene iwo alimo kapena gulu lomwe iwo amasonkhana nalo aya iwo akhala ali amethodisti abaptisti apresbateria apentekosite kapena chilichonse chomwe iwo ali ife tisamamuweruze konse munthu ndi chipembedzo chomwe iye alimo nthawi zonse tizimuweruza iye ndi mzimu womwe ali nawo mwaona mzimu kaya iye ndi wa mvula yamasika kapena ya nyundo kapena ya mkati mvula yakunja kapena wopanda mvula kapena chilichonse chomwe icho chingati chikhale chili ife tisamamuweruze konse iye ndi izo koma ndi mzimu wake ife tili woti tiziuzindikira mzimu kupenya chimene munthu ali nacho mu malingaliro chimene iye ali nacho chimene iye akuyesera kuti azikwaniritse ngati munthu ndi mphaso ndilibe kanthu momwe mphasoyo ilili yayikulu tsopano ine ndikufuna kuti ndifikise izi kwa mpingo mmawa uno chimene muzipembedzo zosiyana inu ukadali mpingo wa mulungu wa moyo pali imodzi ndipo ichi ndi chinthu chimene ine ndikufuna kuti ndichifikise kwa inu maona kuti ife titili kwenikweni ogawanika ife ndife miyala yomwe yadulidwa mu maonekedwe osiyana yonse kwa ulemerero wa mulungu tsopano zilipo zochuluka kwambiri mutsiku lomwe tili kukhalamo zokhudzana ndi mphatso anthu ochuluka kwambiri amawaweruza wanthu ndi mphaso zomwe iwo ali nazo tabwino ine ndikukhulupirira kuti zinthu izi ndi mphatso ine ndikukhulupirira kuti zomwe ife timaziona zikuchitika ndi mphatso ndipo izo ndi mphaso zopatsidwa ndi mulungu koma ife ngati ife tizigwiritsa izo mwa njira yoyenera yomwe mulungu analinga kuti izo tizigwiritsidwira ndiye ife tikhoza kuchita zopwerekesa kwambiri ndi mphaso kuposa momwe ife tikanakonza ngati ife tikanati tisakhale nazo mphatso usiku wina ine ndinapanga neno paguwa kunena izi ndi ine bwinobwino ndiziona chikondi cha apa abale chilipo pakati pa mpingo ngati ife tikanati zisakhale ndi kuchitika kumodzi kwa machiliso kapena china chilichonse maona ife tiyenera kumadziwa kuti zinthu izi mzanji tsopano ngati munthu abwera ndipo iye ali nayo mphaso yayikulu ndibe kanthu ngati iye ali wachipembezo chathu kapena chipembezo china musati muweruze iye ndi chipembezo chomwe iye akuchokerako momwe iye akuvalira koma chimene inu mukufuna kuti muone ndi chimene iye akuyesera kuti achite nayo mphaso imeneyo cholinga chomwe iye ali nacho ngati iye akuyesera kuti atenge kukopa kwake kudzimangira yekha dzina lalikulu kuchokera pa iyo ine ndingakhale nako kuzindikira mzimu mokwanira kudziwa kuti icho ndi cholakwika ndibe kanthu momwe iye alili mpunzitsi wamkulu momwe iye alili wamphamvu momwe iye alili walunda kapena momwe mphaso yake imagwirira ntchito ngati iye sali kuyesera kukwaniritsa china chake kwa phindu la thupi la khristu kuzindikira kwako komwe kwa uzimu kungakuwuzewe kuti uko nkulakwitsa ndibe kanthu ndi zolondola bwanji zangwiro bwanji momwezo zilili zolakwika ngati iyo sili kugwirisidwira kwa thupi la yesu khristu kuti ukwanilise china chake mwina iye ali ndi mphaso yayikulu yomwe iye angakhoze kuwakokera nayo wanthu pa limodzi ilunda lalikulu kapena mphamvu ya uzimu yomwe iye angakhoze kuwakokera anthu pa limodzi ndipo mwina iye akuyesera kuti atenge mphaso imeneyo kudzipangisa yekha kutchuka chotero kuti iye akhale nalo dzina lalikulu chotero kuti abale wena aziyangana pa iye ngati munthu wina wamkulu
then that's wrong.
Ye uko nkulakwitsa. Mwina mwake iye akuyesera kuti amangirize chinthu china chake pano. Iye iye akufuna wina aliyense achoke pa chithunzi ndi kudzilola iye ndi gulu lake akhale chithunzi. Uko nkulakwitsabe mwaona. Koma ngati iye ali nayo mphaso ya Mulungu ndipo iye akuyesera kulimangiriza thupi la Khristu. Ye ine sindikusamala kuti iye ndiwakuti inu simukumuzindikira munthuyo inu mukuzindikira mzimu moyo umene uli mwa munthuyo ndipo ndicho chimene Mulungu anatiuza ife kuti tizichita palibe nthawi imodzi yomwe ife tinatumidwa kuti tizikalizindikira gulu la munthu koma ife tinakakamizidwa ndi kulamuliridwa ndi Mulungu kuti tiziwuzindikira mzimu uli mwa munthu umene iye akuyesera kuti achichite chimene mzimu mu moyo wake ukuyesera kumutsogolerako iye ndiyeno ngati ife tingakhoze kupeza kuti iye akuyesera kuwatsogolera wanthu osati kuti awaphwasule iwo koma kuti awabweretse iwo palimodzi ndi kubweretsa mpingo wa Mulungu wa moyo osati onse kuchipembezo chimodzi koma kukumvetsa yanjano umodzi wa mzimu iye ngati iye ali mvula ya nyundo kapena mvula ya masika kapena chilichonse chomwe icho chili mzimu wake ndi cholinga chake chili zolondola ndipo mzimu umene uli mwa iye ndibe kanthu kuti iye ndi wagulu lanji mzimu umene uli mwa iye kuyesera kuwalozera wanthu ku Golgotha kuchoka kwa iye mwini kapena kuchoka kwa china chilichonse koma chopindula chake chokha chomwe iye ali nacho chokuwalozera iwo ku Golgotha iye samasamala kaya iye akudziwidwa kapena ayi iye samasamala kaya ngakhale gulu lake lomwe koma zili zabwino mwaona zabwino ngati iye ali wa chimethodisti kapena wa chipresbateria kapena roma katolika kapena chilichonse chimene iye akufuna kuti akhale mwachipembezo koma kodi iye akuyesera kuchita chiyani mwacholinga cha mtima wake chimene iye akuyesera kuti achipeze iye inu kukhoza kuona chimene chili mu moyo wa munthu kaya zolinga zake zili za chake chipembezo chake kaya ndi za iye mwini kaya ndi za zinthu za chidziko kaya ndi za mayina akulu yaziti ine ndinaneneratu izo ndinabwera nkudzachitika ndendende tsopano inu mukuona ndikokulakwisako pomwe akuyamba nazo koma ngati iye akuyesera kuti agwirise ntchito chimene Mulungu anamupatsa iye monga mpunzitsi monga mneneri monga mpenyi Neneri wachibangano chatsopano ndi mlaliki. Petonse tikudziwa. Mtumiki aliyense basi yemwe ali mlaliki ndi mneneri. Neneri wachibangano chatsopano. Ngati iye akulosera, akulalikira, osati kuti aziyesera kudzimangiriza ye mwini kuti apange dzina lalikulu kapena kuti amangirize bungwe lake, chimene iye ayenera kuti akhale mubungwe. Ine ndili pano wopanda limodzi, komabe pomalalikira, inu muyenera kukhala muli kokulondola. Munthu aliyense ayenera kukhala nawo mpingo wakwawo. Inu muyenera kukhala ndi malo osati kumangoyandama kuchokera ku nsanamira kupita ku mtengo, koma muzikhala ndi china kwake kumene inu mumapita ku mpingo ndipo inu mumautcha iwo mpingo wanu. China kwake kumene inu mumalipira chakhumi kanu ndi kwina kumene inu mumathandizira cholingacho. Mutenge kusankha kwanu. Komano musati muzimuchotsa mchanjano munthu winayo pa iye sali mugulu lanu. Maona kuzindikira mzimu wake ndi kuona ngati iye ali nacho cholinga chomwecho. Ye inu muli nacho chiyanjano wina ndi mzake, inu mukugwira ntchito kwa cholinga chimodzi chachikulu ndicho cholinga cha Khristu. Ine ndikuganiza kuti izo ndizoona mwamtheradi. Tsopano ngati ife tili tizindikire zolinga ndi zokumba za aneneri achipangano chakale, amunawo anali ndi cholinga chimodzi ndipo icho chinali Yesu Khristu. Iwo anali ndi chinthu chimodzi chomwe nkhani yonse yachipangano chakale inamangidwa mozungulirapo Mesiya wakudza. Iwo sankapita kunza ndi kukachita zinthu basi pofuna ndalama kapena pofuna kutchuka. Iwo anali ndi chinthu chimodzi, iwo anali wodzozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndipo iwo ananeneratu pa Mesiya wakudza. Ndipo amunawo anali wodzozedwa kwambiri ndi mzimu mpaka nthawi zina iwo ankachita monga mzimu umene unali mkati mwa iwo. Iwo ankayankhula mooneka sa ngati iwo eni. Taonani momwe mzimu wa Mulungu unkawapangitsira amuna amenewo kuchita. Ife titenge mwachitsanzo Mose, mneneri wamkulu, momwe kuti munthu ameneyo analibe zolinga zodzikonda nkomwe. Iye akanakhoza kudzakhala mfumu ya Igupto. Iye akanakhoza kudzakhala ndi dziko pansi pa mapazi ake. Koma chifukwa chakuti iye anali mneneri mu mtima, iye anakana kuti azitchedwa mwana wa mkazi wa Farao, kusankha maka kuti avutike chisautso ndi mayesero a Khristu, kuwerengera chuma chakumwamba ngati chuma chachikulu kuposa icho cha Igupto. Iye anakana ndipo anadzikaniza yekha kutchuka kwa mdziko. Mpeza bwino ndi zinthu zomwe moyo umapereka. Iye ayenera kuti ankayang'ana kupyola izo. Kuona iye akanakhoza kudzakhala zimenezo. Ungomutenga mtumiki lero ngati iye ali nawo ubatizo wa mzimu woyera, ndipo iye akudziwa kuti ngati iye azilalikira mawu awo, izo zidulira kutchuka kwake pansi. Izo zimuyika iye mu mpingo wa ung'ono kwa mzinda kwake kapena mwina kunja pa nsewu. Koma iye amadziwa kuti zina chake mtima mwake chikuyaka. Iye amakuona kutsa kwa Ambuye. Iye sasamala kunikaya iye ali ndi mpingo wa ukulu kapena mpingo wa ung'ono. Iye samasamala kaya iye ali ndi chakudya chalero kapena alibe chakudya ayi. Iye samasamala kaya iye ali ndi zovala zabwino kapena iye alibe zovala zabwino. Iye amangokhala wosamalisa za chinthu chimodzi, ndipo ndicho moyo womwe mkati mwa iye ukulirira uko. Iye akuyesera kuti apindulire china chake kwa ulemerero wa Mulungu. Ndipo munthuyo pakuchita chotero amachita moyo womwe wa mzimu umene uli mwa iye. Kodi inu mukunditsatira ine? Iye amachita za iwo. Tayang'anani pa Mose pamene iye anafika pa nthawi yomwe iye anaonetsera moyo wake wonse unali mzimu wa Khristu, pakuti Khristu anali mwa iye. Khristu anali mwa Mose mwa muyezo. Tsopano ngati ife titazindikira, iye anabadwa mu nthawi ya chizunzo. Ana anabedwa poyesera kuti amupeze iye ndende basi monga iwo anachitira ndi Yesu.
And we find out that when it comes to a place that the children of Israel disobeyed in such a way, until God was angry with them. And he said to Moses, "Stop." And destroy the whole group of them. I'll take of you and raise up another generation. Moses, Jewish, shall command God's judgment. Judgment. He said, "Put the king before you take them."
Awiyamula kwina inu musanadi mwatenge iwo inu muyenela mudutse pamwamba paine
izondende ndezo Yesu
anachita pamene Mulungu akana sesa pangobe yose ya dziko lapansi ochimwawa inu ndine
koma Kristu
anazibanyira yeka munjira Mulungu akana koza kuchita izo Yesu akana koza kubwera pa mwana wake yemwe.
And when God sees this, here he knows Moses hanging in the judgment like a crosshair. You can't come talk to us, you have to
be first. See the
Spirit of God? When he got the king of Egypt, when he got the country, he
knew it
would be popular. When he got the king of the world at that time, but he chose to suffer the persecutions and the affliction for his kingdom culture Christ. Greater treasure than that of Egypt.
See,
he
saw
the way. Wow. It was God. Moses did that. The non-thinking intellectual man would never do that.
So there was Rebecca and Moses, Anka Onega, Warden Tega Motuluga,
Yana Riesela, Nuvona, Yana in the Nerona, Wamulu, Payana Riesela, Tina
Take, Paufum Wamulu, Savano Nim Baso Yaku Yolo, Yemina, Ganakam, Duan Zeru, Aganakos, Maima, Yuku, Nuri, Savano Dira, in Endilo Sela, Zawin Zawin, in Endina Zawin Zawin,
before Monga and Dulo Siwaki. But it's been an old and
old world
famous. But it wasn't in his heart. It couldn't be in his heart.
So
he's
still a
person who is living in his mind to glorify themselves.
You're
a person of the Spirit tells you that's right.
Tumakuza ninu kuti izo. Tikulakwitsa. Koma Mose anali kuyesera kuti akwanirise dzina lake. Paulemelelo wa Mulungu ndekanduka ise kunali moipa bwanji kaya momwe izo zikaoneka Saudi elekezi kaya momwe izo zinkakambidwa mochuluka
mzimu wa Mose unamulondolela iye momunjika kujere
wa ntchito mzimu mwa iye
yanganani pa Yosefe Joseph anali pamene iye anabadwa iye ankakondedwa ndi atate ake kumadedwa ndi abale ake. Perfect type of Christ. And the only, he was a brother to them, the same
God. But the reason he had been hated was out of conscience.
Because God had made him a prophet, spiritual, a seer. And he hated him for that very purpose.
But Joseph could not help him. God had made him that way.
And
what's
the Spirit of God in Joseph?
Watch
what he did. He even acted the part of
Christ.
He was hated by his brother, loved by his father, because of the Spirit made the difference. He was a spiritual man. He saw the vision. He interpreted dreams. He did not do it for his own glory. He did it because there was something in him, the Spirit of God. He would not have been out there by his own self and have been thrown into a ditch. And having his people had to grieve all those years. Sold her into the dishes of silver. Taken up from the ditch, and he came the right hand of the Pharaoh, the king of earth at that time. And in his prison house, there was a butter and a baker.
Gomozi anatayika ndipo winayo anapulumutsidwa pakuneneratu kwake mnyumba ya ndende kodi inu munazindikira Yesu pamene iye anabwera iye ankakondedwa ndi Atate Atate anamupasa Yosefe ikhoto kamitundu yambiri kutawaleza pangano Atate Mulungu anapereka mwana wake Yesu pangano yeno mbale wa Chiyuda ankamuda iye popanda chifukwa iye analida chifukwa chomudera iye iye anali wa uzimu ndipo iye anali mawu a Mulungu ataonetseredwa iye anabwera kudzachita chifuniro cha Atate iye anabwera kuti adzakwaniritse malemba iye anabwera kuti adzawabweretsere iwo mtendere koma iwo sanamumvetse iye ndipo ankamuda iye popanda chifukwa ndiwo sanatayime kuti ayese kuona omwe iye anali kuyesera kuti apindule iwo ankangomuweruza iye pachakuti iye sankagwirizana nawo iwo wanapanga iye akudzipanga yekha chakuti nchakuti iye akudzipanga yekha mulungu iye anali mulungu mulungu anali mwa iye baibulo linati mulungu anali mwa khristu akudzionesera yekha kwa dziko
iye anali
mulungu wa ulemerero akuonetsera ulemerero wa mulungu
yang'anali pa Mose iye sakanachitira
mwina kudziponyera yekhapo
iye sanachite
izo mwachinyengo iye analira izo chifukwa mulungu anali mwa iye ngakhalenso Yosefe sakanachitira mwina
lomwe
iye anali chifukwa uyo anali mulungu mwa iye akugwira ntchito kapena akudzionesera yekha kupyolera mwa munthu sikuti iye ankachita izo pa ulemerero wa yekha munthu aliyense yemwe ngati ansendaja akanakhala nako kokha kuzindikira mzimu monga ine ndinali kuyankhula kwa inu mmawa uno mosasamala zamomwe dziko linkayankhulira za iye iwo apobe akanadziwa ngati iwo akanati ayang'ane kumawu ngati iwo akanati aone cholinga chake iye anali nthawi zonse akuchita izo zapereke ulemerero kwa Atate iye anali iwo anati o munthu uyu ndi mpirisi wamkulu iye amachita zinthu izi monga choncho iye anati ine sindimakhoza kuchita kanthu mpaka Atate atandionetsera ine
ndina
amene ndikuchita ntchitozo ndi Atate amene akukhala mwa ine iye akuzichita ntchitozo iye sanazitengere konse ulemerero sakanatinso wantchito aliyense wa Mulungu atenge ulemerero sakanatinso wantchito aliyense wa Mulungu atenge mphaso ya Mulungu ndikuyesera kuti azipase ulemerero yekha kapena china chilichonse koma chopindula chake cholondola
ndikuti
achite china chake kwa ulemerero wa Mulungu ndio chifukwa inu mukuona chinthu chomwecho lero ife tiyenera kumakhala nako kuzindikira mzimu kuti timuone munthu chimene iwo akuyesera kuti achite kodi iwo akuyesera kumupatsa ulemerero Mulungu kodi iwo akuyesera kudzipatsa ulemerero wokha
tsopano mzimu wa Mulungu ukamagwira ntchito mwa munthu umampangisa
munthu kumachita monga Mulungu
ndosanabwisa
Yesu anati kodi izo sizinalembedwe inu ndinu a Mulungu ndipo ngati iwo ankawatcha iwo a Mulungu kwa omwe mzimu wa Mulungu nkabwerako inu mungatinyoze bwanji ine ndiye pamene ine ndili mwana wa Mulungu ngati inu mungakhoze kuona mzimu wa Mulungu mwa Mose chimene iye anali Mulungu Mose anali Mulungu Yosefe anali Mulungu aneneli anali a Mulungu baibulo linati iwo anali iwo anali a Mulungu chifukwa iwo iwo anali atadzipereka wokha kwa thundu kwa mzimu wa Mulungu kuti iwo anali akugwira ntchito mwa ulemerero wa Mulungu ndipo pamene munthu ali wodzozedwa kwambiri ndi mzimu tsopano mulole izi zite mwakuya kwenikweni pansi pa ndiri yachisanu kumbali yakumamvere pamene munthu ali wodzozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndizolowezi zake zochita zake ndi chilichonse ndi Mulungu akuchita mwa iye nthawi zina iye amaweruzidwa molakwika yang'anani pa Davide mu salimo ya 23 yanalira mulungu wanga mulungu wanga mpaitani inu mwandisiya ine ngati kuti iye anali ngati Davide anali munthuyo onse omwe akundidusa ine akupoloza milomo kwa ine
Yana labazose lokwambiri ndi Mulungu. Yana labazibereka mwangwiro kwambiri kwa Mulungu. Ngokudzoza kwa kunali pa iye manjira yotero. Ngoko pamene iye ankalira ndi mwa Mulungu. Ngati wina akanakhala abaino pamene akanati bwanji taonani. Yakuganiza kuti mwina wake anapotozera milomo kwa iye. Chifukwa chani Mulungu wamusiya iye.
It wasn't David. It was a spirit cry out to David.
My God, my God, why has that been done? My bones have spared me.
They have pierced my hands and my feet.
Kwa sababu wina anati petelani kwa wajinyengo uyo kuntunda uyo.
Manja ndani wa mwela siku.
Mabasa ndani ala
siku. Walunda.
Kuma ye mwanali ata usi mjila nzimu. Anadzwa kutu uwo unali nzimu wa mungu. Kuma ye kumulila. Mwakweza. Wamene mundu hali wotoso kwa nzimu wa mungu.
Ya majita.
Di majitidwe amulungu.
Kwa majitidwe amulungu. Kwa majitidwe
amulungu.
The action of God is to draw us together for one in Christ Jesus. God's purpose is to bring us together. Love one another.
Now,
that great prophets, we see the Spirit moving in
there.
Jesus called them
gods.
Now, when the Spirit comes to them by measure, but when he came on the one Jesus, which was the Son of God, it came to him without measure. The fullness of the Godhead bodily dwelt in him, for he was the perfect example. He was the God of glory, manifesting the glory of God
to the people. God is living about.
Watch his life. All of the Old Testament. He was the theme of the Old Testament. All the prophets back in the Old Testament were not to themselves.
They were not out of the presence of God, making them act like God, and so much that they were called God. Ankachedwa Mulungu. Yeno chizalo cha mzimu umenewo chinaonetsedwa
na Yesu Khristu.
Yangana ndipata amene iye anachotsedwa pa mpando wa chifumu. Monga mfumu ya Israeli atakanidwa ndi anthu ake omwe. Akupita chokwera phiri la Zitona kumpoto kwa Yerusalemu. Ndipo iye anayangana mbuyo pa mzinda. Ndipo analira kukwa. Iye anali atakanidwa. Nali siyani to kuonali mzimu wa Khristu. Nakama zana sanu mtogolo nana wa Davide. Yes, anakala mapirilo mwelo akuyangana panzinda ngati mfumu yokanidwa ndipo analira Yerusalemu, Yerusalemu ndikangati ine ndakusonkhanisa iwe ndipembezo zanu zosiyana ndi chili chonse monga nkhuku ichitira pa anapiye ake koma iwe sukufuna ayi. Ndangadine ndazichita izo.
Dobano, mzimu omwewo umene unali mwa Davide, umene unaoneseredwa mwa chizalo mwa Khristu, uli mu mpingo lero
ukulirira kwa wanthu. Ndangadine ndingakusonkhanitseni inu. Ngoma mene inu mukuona kupatukana ndi zosiyana ndi ubale ukusweka ndi moyo wa Khristu wina kutsutsa mzake. Ndiye izo imapangisa mzimu wa Mulungu mu mtima mwanu kulira mofula.
Yesela kukwanisa zina chake.
Mneneli wona wa Mulungu. Mpulisi wona. Akuyesela kuti akubweretse mpingo kuchiyanjano cha mzimu. Chiyanjano cha mzimu. Kuliwo akhoze kumuzindikira Mulungu. Yesela kuti akwanilise izo. Ndipe kanthu achipembezo chomwe ali aicho kapena chiyani chokhuza izo.
Ife tinako kuzindikira kwa mzimu kuti tiuzindikire mzimu umene uli mwa munthuyo
kuti tione ngati iwo uli mzimu wa Mulungu kapena ayi. Tsopano ife tikuzindikira pamene iye anali pano pa dziko lapansi momwe iye ankapitira uku ndi uko akuchita zabwino. Ine ndinazindikira chinthu china chimene chikudza ku malingaliro anga. Kodi inu munazindikira pamene Davide
anakanidwa ngati mfumu.
He went to the city of Benjamin.
Kutali ndiye ine ndikudziwa wina anathawa ndi mkazi wamwamuna wina ine ndikumudziwa uyu analezera ine ndikumudziwa uyu anachita ichi ine ndikumudziwa uyu anachita icho zonse izo koma iwo ndi akulu mokwanira kuti azibisa zinthu zawo zomwe iwo akhoza kuzibisa izo koma Davide anayalutsidwa chifukwa chiyani iye anali ndi mzimu wa Khristu maiye. Rondo janari, kodi ine ndikutenga mutu wa galuyo, yemwe kutukwa na mfumu yanga, penya ni mzimu wa Kristu.
Let him alone, for the Lord has told him to curse me.
Pakuti Ambuye amuza iye, kuti anditukwane. Kodi inu, mukumvetsa izo,
tiyeni iye yekha. Ambuye amuza iye,
kuti anditukwane ine. Malomo ake lero, ife timafuna, imike zibakera zathu, ndi kumenyana naye.
Ona,
kudula mudu wake. Ela, chose niye, iye sari wai.
Iye
niye yeka. Ambuya muza iye, kudandi tukwane ine. Olumala wangono uyo. Akutamanga mosatila hapo. Auponye la doti pa Davide. Zozome iyo, akutita lewe. Panzimu wa Kristu.
Iyo,
kukulula, oye la odzikubuduza. Iyo, ali, iyo, ndikulula izi. Palibeka ndu kwa iyo. Palibeka ndu kwa matiriswa uzimu. Kulibeki ndu jote lo chonga angelo. Kulibeki ndu jote lo chonga neneri. Ndu zose izo, masikuwa sosisi sanata. Maponye la doti. Koma, asiani iyo oka.
Koma, kamene
Davide anabwelela mumpamu.
Hallelujah. When he
come
back,
as full king of Israel. Israel.
Don't worry, this Jesus whose spirit we have today,
Ifekili na olelo,
anajita kawala ake na sirisa, atamalela
kati wini mutubilo pirika,
na
uya di wini, mule melelo, mumpamvu ndi mufumu. Wopo nyazibulu mawangono uja, anagwa pangobe yake njipo, anape mpajifundo. Sie ni yeyeka,
mzimu wa
Kristu mwaife. Musati mumutose iye,
sie
ni
tukumbukile
kutisi
mutose
izi, sie ni la kufika pochitika.
Ipe dinajo jindujumuwa
zikoti tijite, usundila chitsogolo.
Mungu
anawanjeza kuti, iye akanazabangisa kiri chonse kugwira ntchito limodzi, kwa ubwino wa iwo amene ama mukonda iye.
Iye
ni tisunge kuzindikira kwa mzimu, tisunge cholinga molondola.
Ife
tili kuno kuti tizimutumikira Mulungu.
Aliyense
kumayanjana, mapitirira ndi kumamutumikira Mulungu.
Kali
munthu ali ndi cholinga chanthuola kuita,
ye
nchiyani chiti chichitike, mwaona. Kopano, ife tikupeza kuti mzimu wa Mulungu.
Unali mwa
iye aneneli wonse kale ankayankhula za iye mzimu yonse
mwakagawo
kagawo kakang'ono kalikonse sanali kudzipasa mwini wake ulemerero aneneli woona aneneli wonse woona anali ananena iye ankayankhula za iye ndipo nthiri zonse zomwe iwo anayankhula zinakwaniritsidwa mwa iye zinasonyeza kuti unali mzimu wa Mulungu mwa iwo.
Izo,
tinakwaniritsidwa.
Tinali
chiyani
ndo?
Mulungu akuyankhula za iye mwini. Mwaona? Mulungu akudzionesera yekha kupyolera mwaneneri awa osati kutenga ulemerero ndani adakhale president wotsatira ndi ndani adadzakhale ichi ndi kukumenya iwe pamutu tiuze ife ndani wakumenya iwe ndipo ife tikukhulupirira iwe izo sindizo ndinadake kuti tionetsere mulungu izo sichinadake choti timupange mbale weathers pano kapena mbale shows kapena mbale wakuti wakuti kunja uko munthu wamkulu ndikumupanga iye wamkulu kukosa munthu aliyense wagulu lino kumupanga iye munthu wamkulu kwambiri mu Phoenix izo sikumupanga William Branham mchina chake chachikulu koma nchani choti tichite izo sikumupanga Oral Roberts mchina chake chachikulu Billy Graham mchina chake chachikulu koma ndi mitima ife tikuyesera kuti tipindule china chake kwa ufumu wa mulungu
kuonetsera
mulungu mphaso zonse ndi zinthu simamupanga wina kukula kuposa mzake izo simangotipanga ife tonse kugwirira ntchito limodzi popangisa ungwiro wa thupi kuti atibweretse ife tonse palimodzi ngati anthu amodzi ngati wanthu a mulungu koma pamene inu muona iwo akupita mosiyana musati muziwatemberera iwo uzingo wasiya iwo wokha wina wake ayenera kuchita izo koma lidirani mpaka yesu abwere mu mphamvu komwe ife tikuwaona aneneri wonse awo akuyankhula wina aliyense wa iwo anali kumupasa ulemerero mulungu ndi mesiya wokudza koma pamene iwo analowa mu mzimu iwo ankachita ndipo ankayankhula ndikumakhala moyo basi monga mesiya ankachitira ngati izo zinachitika mbali iyo ya mtanda kukamba zakudza kwake ndipoti ukabwanji izo ziri zidzakhale ziri kutachitika kudza kwake zidzawina mzimu wa mesiya mu mpingo kuti uzichita kupanga kugwira ntchito ndi kukhala moyo monga mesiya ndi mzimu wa mulungu muzindikire mzimu umenewu muone ngati iwo uli wa mulungu kapena ayi muone ngati iwo ukuchita monga iye muone ngati zotengeka zanu ngati wina akanga china chake motuka inu ndikuponyera doti pa moyo wako ndipo iwe ukudziwa kuti ndiwe wosalakwa monga iwe ungakhoze kukhalira ndipo iwe ukudziwa kuti iwe uli nawo mzimu wa mulungu usati uyesere kudzipatula wekha usati uyesere kuchita moyipidwa kwa iwo usati uwatemberere iwo ingomayenda umadziwa kuti mulungu anachita izo kuti akupase iwe chiyeso kuti aone momwe iwe ukadatengera izo iye adzayenera kuti abwere kwa izo muli monse monga ine ndinanena tsiku lina ine ndikukhulupirira mu mpingo wa mbale fula za wokwera njinga mu Canada chabwino onse aiwo ankaganiza kuti iwo angakwere momuposa mnyamata uyu pasi wachikazi wachikulire wang'ono so iye anali m'modzi yekha yemwe sakanakhoza kukwera mopanda kugwirira zigwiriro ndine wokondwa ine ndimakonda kuti ndikhale m'modzi wokwera akale azigwiriro kugwira mbali zonse za mtanda ndikuti palibe kanthu m'mikono mwanga ine ndikukabweretsa ndoleni ine ndigwirizire ku mtanda ambuye ine ndilibe lunthayi ine ndilibe kanthu ndiloleni ine ndingogwira apa ndiyang'ane kunja kutali uko ndipo iwo anali ndi dabwa la maiki 12 kuti azikwerapo mtunda wa mdadada wa mu mzinda kuti akatenge njinga ya twin ya $100 anyamata onse awo amene amakhoza kukwera popanda kugwirira amapita kumusi ndi kukatenga za mgolosale za amayi awo ndikumabwerera popanda ngakhale kugwira chiwongolero iwo aliyense anayamba kuyang'ana iwonse anali ozolowera kugwirira chiwongolero ndipo iwo anagwapo koma mnyamata wachikulire pang'ono uwu anakwerapo ndipo anagwirira chiwongolero ndi kuyikwera iyo mpaka kumapeto ndipo anamufunsa iye anati iwe wachita motani yanati apa ndi pamene inu munapanga kulakwisa kwanu anyamata inu nonse okwera bwino kuposa momwe ndili koma inu mumayang'ana apa anati nakupangani inu manjenje poona zomwe inu mumayesera kuzibalansisa nokha ndipo inu munagwapa anati ine sindimayang'ana nkomwe apo monse ine ndimayang'ana mapeto ndipo ndimapita modekha ndiyo limene ife tikuyenera kuti tizichita musati muziyang'ana kwa zinthu zating'ono izi tsopano kodi m'modzi uyu anachita izi kapena m'modzi uyo anachita izo muziyang'ana mapeto ndipo muzingokhalabe odekha khristu akubwera
muziyang'ana mapeto muzingokhalabe odekha musati muzizindikira zomwe zikuchitika tsopano muzipenya zomwe ziti zikachitike ku nthawi yotsiriza pamene ife titi tidzayime ndi kulongosola nkhani ya miyoyo yathu. Davide sanali kuyang'ana wachibenjamini wachikulire pang'ono akuponyera doti pa iye. Iye anali wolumala muli monse. Iye sankasamala konse za iye. Iye sakanamulola ngakhale mlonda kuti adulepo mutu wake. Panati isiyeni iye yekha mulungu wamuwuza iye kuti achite izo. Mulungu wamuwuza iye kuti andidukwane ine. Nsiyeni iye yekha. Pakuti Davide ankadziwa kuti tsiku lina iye anali kubwerera mu mphamvu. Wati Benjamin uza akanadzakhala ndi nthawi yake. Inde.
That's it. The church will rise a triumph. Udzauka mwachigonjetso.
Ine ndinatumizidwa kwa kauti ndizidzapemphera wana ake odwala basi. Izonse zomwe ine ndingakhoze kuzichita. Zonse komwe iwo ali ndi mpingo omwe iwo alimo izo zimandipanga ine kukhala wosiyana. Ine ndikuyesera kuti ndiziwapemphera wana ake odwala. Yesera kuonesera mphaso kwa ulemelero wake. Ndicho chifukwa ine ndinakhale konse. Wakuchiri chonse. Kwa kumbukirani izo. Zonse nzabwino. Kwaona. Ine sindiri. Ine sindiri unena izo. Sopano. Ine kufuna inu. Mundi investe. Nemonveka. Kuti ine. Tima kulubila kuti mulungu ali nawo. A Kristu mumpingo uli wonse. Anake. Iye sana mkusepo ine pa ine. Ine nangwa tumizidwa. Kuti. Ndawa pemherela wana. Ndikumajira zini. Ndikumamuonetsela. Iye. Kono inu mukuona Yesu ndiane nili yao. Chili chonse chimene iwo ankachitamba. Chikayenera kukhala chili choona. Pakuti iyo inali mphamvu ya Mulungu mwa iwo. Mulungu mwini wake akuyankhula. Cholera mwa iwo zakudza kwake komwe kwa yekha. Kwa ulemelero wake omwe. President ndi ndani. Ndani adakhale. Adakhale. Kodi ife tikhala ndi mvula yokwanira chaka chino.
Ndo sitikuta
nthauza kanthu. China chake chakwa ulemelero wa Mulungu. China chake choti tukhazikise mpingo mudongosolo. China chake kwa mphamvu ya Mulungu. Osati kuti udzipangire wekha dzina. Koma kuti upange ulemelero wa Mulungu kuonetseredwa. Tsono ife tikuzindikira kuti aneneri wonse awo ndi zonse zomwe iwo ankanena za iye. Chili chonse chinabwera moona chifukwa iye anali chimake cha chipangano chakale.
Yesu
Mesiya, Mesiya wakutha, anali zomwe mneneri aliyense ankanenako kuchokera kwa Adamu mpaka Malaki. Mneneri aliyense ankayankhula zakudza kwa Ambuye. Aliyense ankayika gawo lake uno za iye. Anali wodzozedwa wa Mulungu. Zonse iye akanakhoza kuziyankhula. Tsopano tikugumba ife tikanakhala ndi nthawi yochuluka koma penyani chilichonse chimene iwo ankanena imafika pochitika. Taonani kuti tiye tingotenga zina za zinthu zomwe aneneri ananena. Namwali adzayima ndipo adzabala mwana. Kodi izo zinachitika? Zedi. Dzina lake adzatchedwa Emmanuel. Kalonga wa mtendere, Mulungu wa mphamvu, Atate wosatha. Ndi chimene iye anali. Ndende, Atate wosatha. Palibe munthu atadzitchedwa Atate pa dziko lapansi pano. Koma Mulungu ndiye Atate wanu. Dabwino, tsopano tiyeni tione kachiwiri. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Iye anatundizidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu pa iye ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Nyumba ya chiweruzo ya Pilato. Pamene munthu yemwe ali ndi msana wochekedwa monga choncho ndi kucheka kwa chikwapu cha mitsira 9 sankazindikira kuti malemba ananena kuti izo zikanadzakhala mwa njira iyo. Iwo analibe kuzindikira kwa mzimu. Ansembe aja omwe anati kutali ndi iye, kutali ndi iye. Ndipo pa mtanda pamene iwo ankamupotozera milomo yawo ndi zinthu monga choncho pamene iwo anamumva iye akulira. Mulungu wanga chifukwa chiyani inu mwandisiya ine. Iwo analibe kuona. Iwo sankakhoza kuzindikira mzimu. Ndi chimene Davide anali kuchikamba mu Salimo ya 22. Iwo ankaparoza milomo yawo mosadziwa kuti iwo anali kuchita. Chimodzimodzi basi.
monga wachi Benjamin uja, ana chitila kwa David. Ona, yanka ganiza David, anali yense wola kusatika ye, sanka gurizana ndiye, kwa mfundo zake za kuende sa ufumu wake. Yes, anali kumbesa, unali mzimu wa mulungu mwa David, ukujita ye. Mwene ite, yene laku mazini pira lelo, mzimu wa mundu. Kodi ye, akuyasila kuchita chiyani. Kodi ye, akulinga chiyani. Osa tikululomwe yalimo, kapena tomwe ichicho, kapena chinzake. Kaya iye, ndi mundu woyela, mundu wakuda, mundu wachikasu, kapena chini chonse ye ali. Ye, nchuone jimene ya kuyasila kuchita pindule, ndi kuchitenga ito. Nchuone jimene ya kuyasila kuchita chite kwa ufumu wa mulungu. Yali nao malinga lirosa mveteka kwa atu, kitabu ino mwangiro, ndi ya kuyasila kuchita kwa nilise, inachake kwa ufumu wa mulungu. Nizindi kireni izo, mwa iye. Kati ya kula kuisa, diwona mundima, mulungu waza mubeleza iye mpaka kuchona adi chachintucho, paka pita kantawi. Sieni yeyeka, sieni yeyeka. Mwone jimene iye akuyasila kutachi, tobano, ipetu kuona pano. Jepe, kusipeza muyake, muimfa yake. Pamene iye anafa pantanda, dikumalila, dinuzonso zomu aneneri, anka nena zaiye. Iwa alasa, mandanga, njima pasianga, apo. Izo zinakwa nilipi. Aneneli, anali kulondola. Iwa anka kaniza kuti, anali yoweni. Kapena anka lilanga kuti, anali yoweni. Koma izo, naone tselerwa, untanda. Iye, iye anawele ngelerwa, andi olakwa. Sijimine iye, anajitimwa. Iye anali ndi olakwa. Unispa yake, iye anabanga koi kwa kwake, yole mela. Iye anadero, iye anajitimwa, mumandamu ndi ole mela. Inesi kizausia moyo wake, iye sakausia moyo wanga. Anatelo David. Zimu wa mulungu mwa David, kuku yangu la mombeka. Iye, sasa usia moyo wanga muhadi. Nakalezo, iye sasa lola mozu oyela wake, utaone chivundi. Kari uli David, akanaza kila mozu oyela yo. Uyo, sana li David, uonari zimu wa mulungu mwa David, ukufuli la. Ona, zimu wa mulungu mwa mundu, ukufuli la. Ena yu anani, tamvetirani. Kwa wachinyengo uja kuntunda uja. Iye sana ali. Iwa ona ni mzimu wa mulungu maia ukufuli la. Maona? Mzimu wa mulungu ukuzone sela woka. Osa usia moyo wake muhade. Kapena kuti ya lole mozu oyela. Wanda kuja one kifundi. Kapena kwenzi koseka. Ilole nine ndineneji. Kau ya tuiki. Kumarona. Ilole nine ndineneji. Koseka. Imalemba wapu. Kienzi uone. Kari mungu. Kuningani onse ya kipanga notakale. Imali ya iye. Aneneli wonso oyela, wonso seka njimu wa mulungu. Ngari zonse izo, njijini zonse jimene iwa anka nena, sina kwa njimitiwa mpaka lembo, ndende mwa iye, zedi, mundu wankulu uja wosedwa mwena wa mulungu, aile lakuti azizitiwa mwume anga kazikitsire mpingo wa chipangano cha tsopano. Korinu, tukukulubilila izo. He already had a conception to know how to set up the New Testament church. The first thing that we read is over here in Matthew 16, chapter 16. That when he was speaking that way, come down with Thomas, he said, "Who does man say I, the Son of Man?" Yeah, anari. Kodi wantu akuti ine mwana wa munthu ndine yani. And they said, some say you're lying, some say you're so and so, and some say you're forward and forward, like that, different ones. He said, but who do you say that I am? And he said, thou art the Christ, the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon, and son of Jonas. Jonas. Our flesh and blood is not revealed, it's you, my Father, which is in heaven, has revealed it. And I said, and that thou art the Christ, the Son of Jonas. Our art Peter, iwe, and on this rock, I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Now there we're speaking of the church. Now there we're speaking of the church. Now there we're speaking of the church. Now what? Ndipo ngati ine ndikula kuitsa ndikulukire ine ndipo inu mundikulukire ine. Tsopano mpingo wakatolika umanena kuti wonali mwala womwe unali pamenepo Petro. Ndipo pa Petro ndiye anamangako mpingo. Tsopano ndi kudziwa kuti uko ndikula kuitsa ife achiprotestant timatsutsana ndi izo. Koma ife achiprotestant timati izo zinali iye mwini pamene iye anamangirapo mpingo wake iye mwini. koma ngati inu mungazindikire ine ndikufuna kususana ndizo maubwezi sizinali izo izo zinali pavumbuluso la uzimu la iye mwini mwaona thupi ndi mwazi iwe sunaphunzire konse izi mseminari monga izo zili zabwino iwe sunaphunzire izi ndi chifundo china cha mpingo monga icho chili chabwino chabwino koma thupi ndi mwazi sizinawulule izi kwa iwe ilo chilingaliro la lunga la momwe iwe ungapambire mayankhulidwe yako momwe iwe kuyenera kudziwela mitsa wekha momwe kapena chinthu chachikulu chimene iwe uyenera kuchita kuno pa dziko lapansi izo ndi zomwe zili izo sikumanga chinthu chachikulu kapena kuchita chinthu chachikulu chomwe chili ndi vumbuluso la mawu a mulungu iye anali mawu padiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anapangidwa kuonekera ndipo anadzakhala pakati pathu iye anali lida linali vumbuluso la mawu a mulungu mzimu mwa petulo ukuulula mavumbuluso la uzimu kuti iye anali mwana wa mulungu adapangidwa kuonekera mulungu wa ulemerero akuonekera ulemerero wa mulungu pa thanthwe ili vumbuluso la uzimu la mawu ine ndidzamangapo mpingo wanga chifukwa ngati aneneri aja anali pansi pa mulungu akuyankhula mwa mzimu woyera kuti uyo anali mwana wa mulungu mzimu womwewo kumbali iyi kubulula mobwerezanso chinthu chomwecho kodi inu mukuziona izo thupi ndi mwazi iwe sungakhoza kuziphunzira izo mu seminari inu mumakaphunzira zanu mumakatenga dd yanu ndi phd yanu ndi lod kapena izo zonse ndi zabwino ndikugumba ine ndikanakhala nazo izo ndikokulondola komabe sindito ayi inu simusowa kuti mukhale nazo izo komabe nzabwino kukhala nazo inu mukhoza kukhala izi nkuwonjezera koma ngati inu muli mufune zonjezerazo tengani iti izi ndito icho ngati izi si icho ndiloleni ine ndikhale nazo iti muli monse ine ndikutifuna iti iti thupi ndi mwazi sizinawululire izi kwa iwe iwe sunaphunzire konse zokudzera mu mzere wa maphunziro iwe sunaziphunzire konse zokudzera mu mzere wa chipembedzo izo ndi zabwino maphunziro chipembedzo ndi chabwino ndilo gawo la izo koma anthu akugonera mochuluka kwambiri kwa icho ndipo iwo akusiya kuzindikira kwa uzimu mwaona thupi ndi mwazi sizinawululire izi kwa inu koma atate wanga omwe ali kumwamba awululira izi kwa iwe ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zikala za gehena zidzakhoze kuwulaka iwo zidzakhoza kuwulaka ndikusonyeza kuti iwo azidzautsutsa iwo tonopenyani ndipo muone pamene zipata za gehena zili kutsutsa izo sizili kutsutsa zipembedzo koma limazidziwa izo izo sizili dziko limazizindikira zipembedzo zathu zonse izo ife tilinawo ufulu aliyense wa ife ngati mbadwa zachibereka ife tilinawo maufulu achipembedzo zomwe zili zabwino ife timayamikira izo koma sindizo zomwe zipata za gehena tikutsutsa izo zikutsutsana ndi vumbuluso la uzimu la khristu kukhala pano tsopano yembweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndiyo chimene izo zikutsutsa ipata za gehena sizidzawatsutsa iwo koma izo sizidzawugonjesa ndinu pamenepo kuzindikira kwa uzimu osasamwala yemwe iyali iye ndi mbale wanga bola ngati iye akuyesera kuti akwanilise cholinga chomwecho chimene ine ndikuchigwirira ntchito kaya iye ndi mneneri kaya iye ndi mbusa kaya iye ndi dziponi kaya iye ndi wakuti wakuti kaya mulungu amulemekeze iye mwanjira iyi mwanjira iyo chilichonse chomwe chili sandilemekeza ine chilichonse chomwe iye akufuna kuchita komabe uyo ndi mbale wanga ife tikugwirira ntchito chili chomwecho ife tikutumiza anthu athu ntchito zathu zonse mu ufumu womwewo kutaliko iye akugwirira ntchito chinthu chomwe ine ndili kuzindikira kwa uzimu vumbuluso la uzimu la mulungu penyani kuno ngati inu mukufuna.
Yes,
ine ndinalalikira usiku wina kwina kwake mwina kumusiku.
Izo
sizinali chomwecho kuyambira pati yambi. Tidiyenera kubwerera kuti yambi kuti tidaupeze muti wathu tsopano kwambini yoko. Pati yambi ubo kunali kaini walunda. Anamanga mpingo wabwino. Mpedikanati, anapanga guwa labwino, anapeleka ponsembe, anapembela, mozipeleka, anapeleka kutokosa, anapeleka kakumitake, kilichonse mwajipembezo basi, monga Abele anali. Koma Abele,
kukuna alide Bible,
umasipa mene. Koma mwabubuso la uzimu, ya naona kuti, izo sizinali zipasoza munda, zomwezina tipangila ife kuchimwa. Iwo sanali maapulo omwe iwo anawadya. Mukuona? Iwo sanali maapulo.
Kumbuluso
namuza iye iye.
Iwo sizinali zipaso somwe. Ina mupangisa iye kuti
atukile pamenepo. Iwo unali moyo. Kuleganisa kwa moyo.
Kolelo iye
anadira. Ndipo anakalenga mwana wangu osa. Ndipo anamupeleka iye mmalo mwake. Mwa tikulupiriro. Lomwe lili kumbuluso la uzimu. Kumbuluso la mulungu kumbuluso la uzimu lomwe lina ululidwira kwa iye tijibatso timapulo timatitesi mpusa timapeyala unali kuleganitsa kwa moyo chonelo iye anapira ndipo anaka udenga moyo chipana upeleka iwo mmalo mwa chipatso chipatso ndizomwe iwe umadya ndizo zako ndizo manja ako omwe mene iwe kumachita ine ndipira ndikamange ichi ine ndipira ndikamange ichi ine ndikathandizira icho izo nzabwino iye anali ndi guwa mofanana basi monga enawo analili onse iwo anali ndi maguwa izo zinali zabwino koma tinali choonadi choululidwa mwa uzimu tachinduso pakuti mzimu wa mulungu unaulula izo ndipo pathandwe limenelo thandwe lomwe khristu anaferapo thandwe la mibado pathandwe pomwe mwana wankhosa wa abele anaferapo abele wang'ono uja pamene iye ankayika manja ake pa mwana wankhosa wang'ono uja ndi mkweya wake waung'ono woyera ukusambisiro pamene iye anatenga mwala iwo analibe chochekera mutsiku limenelo ndipo anatsagada kosi lake laling'ono monga choncho ndi kulisasantha iyo ndipo kanthu kakang'ono kosauka kakufa magazi akusambisa manja ake ndipo ubweya wake waung'ono wonse utasambisidwa ndi magazi kakuphiripita tikulira kodi izo zinkayankhula za chiyani
mwana wankhosa wa mulungu
taka 400 zina mtsogolo ataululidwa mwa uzimu mpingo wakumukana iye ndipo anthu anamutha iye belezebule ndi mdierekezi paneneli wonse anali atayankhulapo iwo anawakana aneneli oyi anati inu mumamanga manga awo ndipo ndinu munawayika iwo mmenemo inu mumakongolesa makoma iye anatero kwa iwo popanda kuzindikira kwa uzimu asakudziwa kuti uyo anali mwana wankhosa wa mulungu
ndi iye ankayenera
kuti akhale mwanjira imeneyo ndikuchita mwanjira imeneyo pa iye anali kukwanilisa mawu a mulungu ndipo mpingo wa mzimu woyera lero uchita momwe iwo akuchitira kumachita zinthu zomwezo iwo akuchita iwo akukwanilisa mawu a mulungu haleluya
ona
petro anati pa tsiku la pentekosite ichi ndi chija ndipo iye anati iwo uli kwa inu ndi kwa ana anu iwo omwe ali kutali ngakhale ochuluka amene ambuye mulungu wathu atadzawayitane aneneri odzonzedwa omwe aja anati kuwala kwa madzulo anadzawala pakanati padzakhale mvula ya nyimbo ndiye masina palimodzi monga mumasiku achisomo onani apa ndichiyaniko mvula ya nyundo ikubwerapo ndipo mvula ya masika yadusa nthawi yake ndiye izo zalumikizana ndipo zili palimodzi mvula ya nyundo ndiye masika palimodzi mzimu woyera kukhala utaonetseredwa
mwa mphamvu ndi
chiphunzitsiro ta Yesu Khristu zimenezo tu zikubwera palimodzi ya nyundo chisomo cha mulungu iye anati monga zina ali mumasiku a Nowa chisomo chake chinali chopirira motalika pano izo zili lero kupirira motalika kulumikizana akubweresa mtambo wakumasiku akale ndi mtambo wa tsiku lino palimodzi mvula ya nyundo inatamangiramo poyamba mvula yoyamba ife tinali nayo pamene pano pakudza mvula ya masika ikubwerapo mvula ya nyundo ikubwera pamwamba pa mvula ya masika kumawa ndi kumazulo kukoma na palimodzi mvula zonsezo kumagwera limodzi madiriswa auzimu kuonjeza mngelo wa mulungu akulula zinsinsi za mitima ndi kumabweresa tilichonse pochitika zimaoneka ngati mwana wobadwa moona wa mulungu akanationa ito ndi zimenezotu mpimu ukuulula mumbulutso ndicho chimene yesu anati mpingo ukanati udzamangidwirepo zabwino ndiye wina akhoza kuukapo ndikuti zabwino zedi ife akuti ndakuti ife tinamangidwa pa ilo iye nditenge mawu ake mopitirira pang'ono kutuma kotsiriza kwa mpingo wake iye anati pitani inu ku dziko lonse ndi kukalalikira uthenga kwa cholengedwa chilichonse dziko lonse kodi izo zidathera kutali bwanji dziko lonse kwanga cholengedwa chilichonse iye amene akhulupirira akabatizidwa osati mpingo iye ndi pronauni ya umwini iye amene akhulupirira wapayekha monga David Duplessis ananena za zidzukulu mulibe zidzukulu mu ufumu wa mulungu ndi wana mambo anu anali achipentekosite ndipo inu mungobwera kuno kumpingo uno chifukwa iwo amabwera kuno kuku 11th ndi Garfield analandira mzimu oyera amangokubweresa lino inu ngati chidzukulu inu mukulakwa mulungu ayenera kuti azululire yekha kwa inu ndipo palibe munthu yemwe angakhoze kumutsa yesu khristu mwalinga lilo laluntha palibe munthu angakhoze kumutsa yesu kuti ndi khristu pa iye akumva chisoni ndi machimo ake ndipo akubwera kudzalapa palibe munthu angakhoze kumutsa yesu kuti ndi khristu osamwa mumbuluso ili la mzimu oyera kupangisa izo kudziwika kwa iye pa thandwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena ndidzawugonjesa konse iwo ndilimenelo vumbuluso ndilo apo pamene iye wamangapo mpingo wake ndani anachita izo Petulo ayayay ndani anachita izo Khristu anati vumbuluso la mulungu mzimu oyera ukanati ulibweretse ilo kwa inu anthawi pang'ono ndipo ine ndikusiyana inu koma ine ndipemphera atate ndipo iye akutumizirani inu mtonthozi adzabweresa zinthu izi ku kukumbukira kwanu kulondola uko kodi iye akuchita chiyani mawa uno ndipo adzachita chiyani adzakusonyezani inu zinthu zakudza mzimu oyera mu mpingo mu masiku otsiriza komano inu mukuti mbale haleluya ndiwo mpingo wanga ndirani miniti yesu anati iti wanthu onse adzadziwira kuti ndinu opunza wanga mu yohani woyera 13:35 iti anthu onse adzadziwira kuti ndinu opunza wanga pamene inu muli nacho chikondi wina kwa mzake onadi cholulidwa ndi mzimu za ufumu wa mulungu uli mkudza yang'ana kunja kumapeto kutaliko kumaona chimene aneneli ankachilirira kumaona chimene yesu ankachiyankhula ndipo pano mzimu woyera womwewo mwa inu ukulirira mbuyo momwe ukonkulondola ndichiyani icho choonadi choululidwa mwa uzimu ine ndikumukonda mbale wanga kosasamala kumene iwo amapita mwa mpingo kaya iwo ayanyundo kapena yamasika kapena opanda mvula mkomwe bola ngati iwo ali kuthiriza khristu akuyesera kuti apindule osati china chake kwa cholinga china chake kuti mudzionesere nokha pa dziko lapansi koma cholinga cha ufumu wa mulungu ndi ulemerero wakudza kwake kuti aulule ndi kupangisa kudziwika kuonekera kwake kwaposa chedwa tikono potseka ife tikufuna kuti tiganize za ichi pa thandwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga kukhoza yeno ife tikupeza uko mu yohane 14:7 iye ananena izi ntchito zimene ine ndikuzichita inu muzidzazichita nanunso ntchito zimene ine ndikuzichita kodi iye ankachita ntchito za mtundu wanji kuti adzipangise yekha kudziwika inu mukukumbukira za Petulo sichoncho inu zomwe ife takhala tikuzikamba za Filipo mkazi pa chitsime kunenera atu izo kuti zisapite kwa mitundu koma zikanadzakhala zili mumasiku otsiriza monga iye anati monga izo zinali mumasiku a Sodomu zomweto izo zizakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu apo pali vumbulutso idalembedwa mu zinsinsi monga izi kwa dziko lakunja kwa dziko lomwe limadziwa kanthu za iwo koma inu abale ofunika inu alongo ofunikainu sindinu ana mdima inu sindinu ana usiku koma ndinu ana akuwala mukuyenda mukuwala monga iye ali mukuwala ye ife tinato jandano wina ndi mzake pamene magaza from all of us. There you go. Anchito ambuye.
Jesus, as I quote my scripture, here I got Mark 16. Yes. Mark 16, he said, go ye into all the world. Here's what kind of church he set up. The last commission to the church. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.
Iye amene akulupirira ndipo akabatizidwa adzapulumutsa. Iye amene sakulupirira adzalangidwa. Tsono tayang'anani apa. Tayang'anani pa kuzindikira kwa uzimu uku. Iye amene akulupirira ndipo akabatizidwa.
Iye
sananene ndende njira yake. Koma ife timafuna tizikangana pa izo. Mwaona? Ndinu zina. Mwaona? Iye amene akulupirira ndipo akabatizidwa adzapulumutsidwa. Mulimonse momwe iye akufuna kuti abatizidwire izo zili ndiye ngati zopindula zake zili za ufumu wa Mulungu tiyeni mbale ife tikububa cha mtsogolo ndi mzimu womwewo ngati ine ndikulakwisa ndiye inu mudziwa izo zidzachitika mwanjira iyo ndipo ngati inu mukulakwisa izo zidzakhala icho koma mitima yathu ndizolinga zathu ndizokumba zathu ndizakwa ufumu wa Mulungu kutaliko kutaliko ife tingi ife taloza ku Gologota ine ndi malingaliro anga chifukwa ine ndilie ndilibe mʼbale yemwe amakonda mkati wanthuza mwabwino monga ine ndimachitira koma ndife abale mwaona palibe wa iwo amakonda kusaka ndi kubweza monga ine ndimachitira koma ndife abale ndikuona chimene ine ndikutandauza ine ndili nawo malingaliro anga anga koma izo sizimamupanga iye kusakhala mʼbale wanga.
His father is my father. His family is my
banja
family.
Banja langa. Hino apo. Baba zonse zinkasiana wina
mzazi.
Koma apo panali bambo mmodzi.
Ndipo izo ziyenera kupirira ndipo ndipo
iwo anamukana mmodzi wamkuluyo mmenemo chifukwa iye anali wauzimu. Kodi inu mukuziona izo abale. Kodi inu timukukhoza kuona zomwe ine ndikuzikamba. Tsopano zindikirani. Kodi ndi otseka. Pitani inu mudziko lonse kalalikireni utenga wacholengedwa chilichonse. Iye amene adakhulupirire ndipo akabatizidwa adzapulumutsidwa. Iye.
And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with their
tongue.
What is spiritual revelation? Iwo azidzayankhula ndi malilime atsopano.
Ngati wato lanjoka kapena kumwa zinthu zakupha izo zidzawapweteka iwo. Ngati iwo adzayika manjawo pa odwala iwo adzachira. Izo zinali chomwe mpingo watsopano unali. Iwo mtundu wa mpingo umene Yesu Khristu mmodzi wamkulu uyu yemwe aneneri wonse anafuwulira kuti akanadzachita. Ife tikuupeza mzimu wake kubwera chakuno ndipo akuneneratu kuti mzimu wake mwa anthu ukanadzabwelera kumene ndikudzachita zinthu zomwe iye ankazichita. Ndidatseka ine pakunena izi. Ine ndili nawo pafupi malemba ena dazeni pano. Koma ife tilibe nthawi mwaona. Koma mvetserani kwa izi. Ndidatseka ine pakunena izi. Neneri aliyense woona wobadwa kachiwiri wa Ambuye. Mlaliki, mphunzisi wa Sunday school, mpeni, mtumwi, missionary, chilichonse chomwe iye angakhale ali.
His whole heart is set, and he's so filled and anointed with the Spirit of God. So anointed, whatever his office is, whatever it might be,
chilichonse chomwe iwo ungakhale kuti azilalikira kapena kuti azifunzisa kapena kuti azifalisa uthenga kapena kuti aziona masomphenya chilichonse chomwe chili iye azichita izo pa ufumu wa Mulungu ndipo mzimu wa Mulungu kuziyankhula mobwereza kudzera mwa munthu yemweyo ndikumaonetsera kuti ndi ufumu
Then we, me as a Baptist, I see you Pentecost.
You're my
brother.
You don't go to Baptist.
That's the only church I belong to is a Baptist.
Baptist. But that was done in my way.
I see
what the Spirit of God is with you. I see what you're trying to do.
Ine ndimaona zomwe inu mukuyesera kuti muchite tabwino ngati ine wa Baptist ndingakoze kumverera motero
ndedi assembly ampingo wa Mulungu a United Pentecost a independent ndipe tonse abale
imozi tiyenera kumaona kuti tikuyesera kuti tigwirire ntchito kwa cholinga chimodzi tiyeni tikhale ndi kuzindikira kwa uzimu.
Now, listen, in closing, I'll make this last remark. Many are sick and weakly among you, and many are asleep, spiritually dead, because they don't have discernment of the body of Christ. This sick body that we got, God help us to have spiritual discernment of that revelation of the kingdom of God and of the love of God in our hearts shed abroad by the Holy Ghost,
to try to put
our arms way out, say we are brothers.
Fendi
abale. See what I mean? And everyone who gives that you have, don't use it to try to make it something for ourselves. Let's make it for the kingdom of God.
By
Feweni,
yeni tizipangire izo kwa ufumu wa Mulungu.
To work with everyone to try to uplift the cause of Jesus Christ, for His coming is soon. Do you believe it?
Pakuti kudza kwake kuli posachedwa apa. Kodi inu mukukhulupirira izo? Ine ndikupepesa kwambiri kuti ndakusungani inu motalika kwambiri.
Bale David adzakhala kuno mawa kuti adzakuphindiseni malemba,
koma pakali pano tiyeni ife tiwalamise mitu kamphindi kokha.
Yay!
Christian soldiers marching as to war with the cross of Jesus going on before. Oh, we are not divided, all one body. Christian soldier, you believe you are? Raise your hand. Marching as to war. With what? With the, our objective, Jesus going on before. God bless you. Your pastor.
Mulungu akudalitseni inu, abusa anu.